Nikisema na kupenda, nitasafiri mbali nikuone. Nitapoteza vyote sikukose. Takopa vocha laki litubonge. Like Odin. Nikisema na kupenda, sijui ni umbo sura au ni nywele. Kasoro pia sitaki ukosolewe. Sijui kwa nini bado msho ni wewe. Ni wewe.
Yeah. You got me going crazy. Nikavilona magic. Nakumbuka first day. Kilo nachopenda I'm relating. Unavyo dominate in my heart. Kama chuge na vapendo rock. Non stop, can't stop, won't stop. Yeah. Muda utasema I'm ready to risk it all for you. Down for the rise and fall for you. Hata unge future sura mwili bado ningezimikia ubongo tu. Bado una klasi vyombo vya juu. Mwonekano safi upo, that's true. Ulivyoundika piece of art. Unakamilisha theme zangu. Nikisema nakupenda, I wish ungejua mwingine hakuna wakunisumbua. Na siwezi kumaliza, ukiniuliza kufafanua. Ilikuwa kiza, ulipoingia ikawa jua. And I never been the same, yeah.
Spirit inaniambia ni wewe nisichelewe. Siri inanimaliza, this time bora niseme. Na kupenda zaidi anavyo, jipendelea mwenyewe. Nifema tu nielewe.
Nikisema na kupenda, nitasafiri mbali nikuone. Nitapoteza vyote sikukose. Takopa vocha laki litubonge. Like Odin.
Nikisema na kupenda, sijui ni umbo sura au ni nywele. Kasoro pia sitaki ukosolewe. Sijui kwa nini bado msho ni wewe. Ni wewe.
Hey, you been on my mind all day. Doesn't feel okay. Ukiwa away, ningependa nikungoje. Ila sometimes I can't. Oh yeah, wafanya ni chomoke state. That tomorrow TMK. Ikipita siku, atujaongea dunia ndo high rotate. Jua ndimi zangu zimejaa yako test. Kama chocolates au beligiji, you are the best. Bedtime bedroom, unajua kufinesse. Majirani wanajua fununu for the way we go crazy. Sisikisi ambisi oni. Tagomana leo kesho we oni. Nipango kibao ya kidoni. Sishanga A-Siri we oni. Sisikisi ambisi oni. Tagomana leo kesho we oni. Nipango kibao ya kidoni. Sishanga A-Siri we oni.
Spirit inaniambia ni wewe nisichelewe. Siri inanimaliza, this time bora niseme. Na kupenda zaidi anavyo, jipendelea mwenyewe. Nisema tu nielewe.
Nikisema na kupenda, nitasafiri mbali nikuone. Nitapoteza vyote sikukose. Takopa vocha laki litubonge. Like Odin.
Nikisema na kupenda, sijui ni umbo sura au ni nywele. Kasoro pia sikukose.